kutuwa ukuruwani lile dembeli yaba na maulire mchifo chokuwa lekelele anu kubala vanga wala vivayo uruwalero banna maulire mosio na beta vye mkujaguza no kwef mitiliza kudembeli ya maulire kuluna kuru itiba World Press Freedom Day ngevi kujuko vino ebya Uganda vikuru bibadde kuchisawe chesumiro lya chitante primary school eka moja ebitongole ebyenja ule byagaliza banna maulire ne mikwano gya banna maulire agamu ku matendekero agasomesa ebya maulire n'ebitongole ebimu banna maulire gibasaka amaulire bingi byetabye mu kujja kuzoluna ku runo okuyita mu mizannyo egitegekeddwa mombere y'Obwakabaka bwa Buganda nga buyita minisita avunaanyizibwa ku byobulamu n'ebyenjigirizo oweekitiibwa Kkooti Hulda Nakate ekikomeko mu bubaka bweri bannamawulire agambye nti ekirowoozo eky'okutegeka emipiira kirungi nnyo ku lunaku luno kubanga kiyambako mu kukola dduyiro n'okutaasa obulamu bwa bannamawulire.
Mawulire gatambudde ku nasale ze ze yatandika mu masaza gonna. Mawulire gatambudde ku nasale ze ze yatandika mu masaza gonna kuukuno ku masekendurege kwegamba ebikwata ku byenjigiriza mbitambuza bulungi n'enjagala okubeebaza n'enjagala obbasabira kama abakuume tulaba olumu okukwata amawulire nga mulimu gwa kijaasi nnyo naye nga mulina okugatukwatira kale tetwagala kitwala nti kirina kubeera bweki bannamawulire bannaffe bonna mu Bwakabaka mugenderaawo twongere omutindo ku bye tukola ng'abantu babimanya mu butuufu babimanya mu budde kyo nkibeebaliza njagala okama agenderaawo ng'abatuusayo ku mawulire ago amatuufu bye tulina okwekengera ate naffe tusobole okusalawo okutuufu mu budde obutuufu.
Oweekitiibwa Kkooti Hulda Nakate ekikomeko era agambye nti bannamawulire mu Uganda bayambye nnyo Obwakabaka mu kubunyisa ebikwata ku Bwakabaka n'okumanyisa abantu enteekateeka zonna ezikolebwa embuga. Omulamuzi omukulu wa kkooti esookerwako eya Padel Chiria Martins akulembeddemu ekibiina ekitaba abalamuzi n'abakozi musiga eddamuzi mu kibiina ekya Uganda Judicial Officers Association asinzidde ku bikojjuko bino n'awabula gavumenti ekola ennongoosereza mu ssemateeka bannamawulire bateekebwemu ng'essiga lya gavumenti lyetongodde mu kuyamba eggwanga lino kubanga ba mugaso nnyo mu nkulaakulana yaalyo.
Tebayita contested naye kati tuwano ekigambo contested kiringa kiri mu bigambo bugambo tetunnatuukayo singa wabeerawo enkola netulaba nti contested nayo etongozeddwa nga essiga eyokuna kiwandiise nti demokulasiya ng'atwaliremu ne ddembe ly'abannamawulire lyonna n'enkola entuufu ey'amawulire environment egimulwanirira eyinza okugaziwa era ebiseera ebisinga obujuwe mufuna tusanye obulaba mukoti nga bujjanga sekinoomu batimpudde munnamawulire najja n'aloopa naffe ne bikola ogwaffe ne tusala ntugamba nti kituvaako timpudde naye tulwako edowooza eyawamu nti woba otimpuddwa nga ekitongole waliwo kyafuta mu constitution eyandibayambye negamba nti embeera eno we tugezenge wandi gardens kati abakozi abalala be gavumenti nti ate owa intaneti akukuva mu busawo bw'aba agenze okola mu ddwaliro afunayo akasente wekati.
Ssentebe w'abavuzi ba taxi mu kibiina ekibagata ekya Federation of Uganda Taxi Operators WUTOF Rashid Sekindi agambye nti gavumenti n'ebitongole eby'ebyokwerinda bisaana okussaawo enkolagana ey'omugundu ne bannamawulire.
Ekyamazima abamawulire mu kifo ky'obbayigganyanga mubawenga bubi security bakole omulimu kubanga gye tutabeera be batutegeeza ebyo ebibeera ebyo gye tasobola kutuuka so tusaasira famire zaabo abamawulire nga bafuniramu obuzibu n'abaafiiramu twagala okubasaasira naye tukwebaza president okubeera ng'osobola okumaakuma banno n'oteekawo n'emizannyo egifaanana bwe giti okuddaabulula n'okubudaabuda banno.
President w'ekibiina ky'abannamawulire mu Uganda ekya Uganda Journalist Association WUJA Mathias Rukundo agambye nti emizannyo egyategekeddwa gikomekerezeddwa bulungi n'agumya bannamawulire nti bakwongera okunyweza emirandira n'emiramwa gibakkiririzaamu.
Sina buli yenna tukwatiddeko nenjala okusiima abo abayigiriza n'abanetiwakinze ne bannaffe wano ne bavaamu nga buli muntu n'owatakisi asobola okubira omulamuzi kubanga leero abadde naye mu kisaawe njagala okugumya bannayuganda bonna naddala bannamawulire ebitusoomooza biyinza obutavaawo leero obwenkya oba luli luno olugendo lwetutambula mpola mpola tujja kutuuka kulyengedde njagala okwebaza bonna abakitegeera nti omupiira gyemu ku nkola entongoze eyamba okugatta abantu banyumiza okuva essaawa bbiri nga bwe basamba mupira nawe batereze byobulamu byabwe wakati mukola duiro irakwe baza CBS kinana munana n'abalala bonna tutambudde nabo olugendo luno tujja kuddamu okwogera ku nsonga zino kubanga ensonga ezisomooza ffe tulina okuzoogerako bannaffe abazivunaanyizibwako basobole okuzikolako.
Mpaka za bannamawulire mu kuzoona ku lwawezo mpiro ogw'ebigere zigenze okumekerezebwa ng'ekitongole ekya Media Challenge Initiative ekikulirwamu namawulire Abasi Mpindi ne Ivan Kimuli Kigozi kyekiwangudde ekikopo ky'omwaka guno 2026 bwe kikubye ttiimu ya Rest TV goolo 4-3 eza penalty oluvannyuma lw'okulemagana goolo emu ku emu. Ebyo nga bikyali bityo mpaka wa gavumenti ekole era nga mu nnamawulire omutendeke John Lukoki Magezi mwennyamivu olw'eddembe lya bannamawulire eyongera okutyoba olwa buli lukya kwe kujjukiza abatulugunya bannamawulire nti si babulabe eri gavumenti.
Munanga eddembe lyaimwe lityobolebwa ng'abamawulire guno mulimo gwa bitongole bikuuma eddembe munanga tibityoboola eddembe ly'abannamawulire. Munaaba muli kutyoboola eddembe ly'abamawulire eddaaba mwena muli kwesimira obuyina omutayiza kuvaamu. Eddembe ly'abamawulire mulitwale ng'ekikulu bawe ekitiibwa kyaibwe baleke bakole emirimu gyaibwe balekere kubatulugunya.
Omwami wa Kabaka w'eggombolola ya Mutuba 21 Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungusi Bambi Franka asabye bannamawulire okwongera okunywerera ku mazima.
Twebaza ne Katonda tubadde olunaku lwaleero nga lunaku lwa bannamawulire. Tubeebaza bannamawulire okutuwa amawulire amalungi ate yatubakubiriza mu kyakawo gennyini amatuufu si so abantu ge baagala okuwulira.